Gunship, gunship.
Fresh
yeah.
From Nigeria.
Papi kwa stereo. Yeah, checky. Nasikia bado wanabonga kwa mita. Talking about me like nigga, don't really give a fuck. Cross line, dota pigwa na butwa. Dota jua jeshi mejipina vifa. Blood made in my cup, sipping vile inafa. Gun check, 1-2, click clack kwa mita. Nasikia bado wanabonga kwa mita. Talking about me like nigga, don't really give a fuck.
Nishaki like them, ki blood clot. Na made in kisafi kwanza nka doctor after ku detox mezi mbili. Kitani okota Mwanzaga na kipenga kan menyota. Kizima kiki kuja na kisikizia kwa sofa. Ah, dago reti ndon medoka. Leta ufalo kuna tole waidoka. Ukune biwa dina watu wameokoka. Sinimatizi na tuko bezni mamogoka. Tuko hustle on a daily sema mboka. Self drive on a highway tulio moka. Sivonde wow baki
Checky, nasikia bado wanabonga kwa mita. Talking about me like nigga, don't really give a fuck. Cross line, dota pigwa na butwa. Dota jua jeshi mejipina vifa. Blood made in my cup, sipping vile inafa. Gun check, 1-2, click clack kwa mita. Nasikia bado wanabonga kwa mita. Talking about me like nigga, don't really give a fuck.
Izi mitasi ndo makimpin. Maojisi unrun shit. Kona mashuta wako ono mejipin baka ukapi. Bad bitches ukisleki. Wanakuchaika umebleki. Izi mitasi upanda mat. Na tuchunagi hata Ferrari. Otujo kipiga busy area. Lazimu ukate keki. Si uwagadi 247. Na tuchuniagi hata mavedi. Izi mita unafira mamuri wangapi umededi. Tukawazika unafira ni marangapi. Nimemoga chini lika. Imta usibebe watu jinga. Usipate kazi wanze kuringa juu. Kingi za kiburi, unaweza jipata kwa kaburi. Juni kicheki gun, tabidi umesomewa zaburi. Papi kwa stereo ndani ya beat, miguuli mpaka mabuli.
Nasikia bado wanabonga kwa mita. Talking about me like nigga, don't really give a fuck. Cross line, dota pigwa na butwa. Dota jua jeshi mejipina vifa. Blood made in my cup, sipping vile inafa. Gun check, 1-2, click clack kwa mita. Nasikia bado wanabonga kwa mita.
Fresh. From Nigeria,
don't really give a fuck.